Oyo Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakiraabe heedibe studio tamani odo sa saki ko modo Ousmane Diko halanton kabaruji gondido di jodi maison la presse labe mako gagni kante kalali en to boggi jande to de horeje barkan hokki tajoral nyande talataare de dole torrobe buitike dunke ande bangal de nagu ka ananakini e ka do hala e wi mabbe de nagu nyibali fa handen honjotobe yogabe ka kolliti habugol e torra latata ko se jamaje de fu jamirali do gotol fa holare warta wiɓe daabaji kati kandama e golle commissariat kati o moɓi hono wujjunnoɓe gayi jeegom e baali capanɗe joyyi le fewdago julde layyande Mohamed Youssouf Bacili lolirɗo Rashbat ana heddi e le hawjunde saria awoka e makkoɓe dar ko darti ko e tawede ɗe jaɓɓe kawjike nde hawjunde saria ana heddi e wonde e ɗi goni sembe kabaruji ɗimen jogandi on bisimilla moɗon e dow studio tamani e leyde paale yogaji leydi ndi gondi e torraji nde yo hoorejo barkan andini guɓe torroje ɗe ngala bawɗe honon nangude ngallure fay watere wona haala fa keddoronde dunke ande ndenagu hono Ousmane Kornio ka jaɓali ka ɗo haala ndenno on e hoore ka wi kabaru ndenagu ana lolli ana lohidu ley paale kewɗe leydi meɗen ndi fay ko walloɓe aduna gondi ko ndenno omo wonno e haalde mawde keñe keɗoɗenno ko Mamadou Sama Seku faccitanien
e ça dépend de quelle partie du Mali on se situe
e dow ko min kay andumi Mali yo tati hande Mali sahal ana woodi Mali wuddu ana woodi Mali ɓaleri dun ana woodi soɓe kulliti wiide Mali ɓaleri de ƴere warti ana fammini saabi toon kay hoorejo fedde Ansardine Keita o naati e juuɗe saria yimɓele tum ɓen ana kinni haaju en ngadi idi dun e jam ka wala fuf ko bilti e le wuddu leydi malindi sabi wakkat joni o yo sifa yimbel tun be joppirama ko e mun en sa holti yimbel tun be wiide wonko heba bangal ndenagu o e kulitata wiide a haali ko muyda sabi kambe gonbe tun be kay an andi wiide sollas en ngala tun ke jabe laamu leydi malidun ngala tun barkan pelle kaptoje e bonderbe tan gontun ndano kala mbido wonko bilti ko muyi tan haali minen gonbe le wuddu leydi kay andana
fay habgol e torra heba fa habgol e torra heba dole laamibe malika ana gondi e hubindinde hono habbitibe habawbe e golle torraji di wontidibe janginede ka jaati nenno dunke ande kabaru ndenagu kuliti ben tan bawata habude torra ka kana jama ofu yara holare warta hakkunde mabbe hakkunde jama o e mangal pade leydi nenno bo fube kalda gotul Ibrahim Eli Dikko dunke ande kabaru ndenagu ana wonno e haalinde mawde keñe keɗoɗenno ko haali le faccitago Mamadou Sama Seku
c'est une bonne chose qu'on crée des unités comme ça mais
moƴƴinde guɓe kertaɗe ana moƴƴi sanne ka wona immade ɗeɗo guɓe woni ko hasinida wakkati joni o ko hasinida joni yo wayltere e ley sifa golleji ɗi saabi bonɗere ɓe pammani ɗum fa sanne ndenno wona hono ɗeɗo guɓe mbawaniɓe ne miila wiide yo hoolare jamare nde ɓe kaaja ɓe gaɗa ɗum wayltere e ley jogalal bongal maggal paɗi en leydi Mali yoga so ɗi ɓe mbawi wadde ɗum ɓe keeɓa ɗum hoolare jama o ɓe pammina ɓe fanda jogalal ndenagu ɓe anda ɗum wiide yo moƴƴere mabɓe e moƴƴere goto foof noon ndenno ne miila wiide ɗum tan latto sababu kamɓe maɓe kañe kedde andaro ndu mbawana bonɗereɓe saabi jama o andi homo woni bonɗerejo homo wona ɗum ndenno soni a ngala hoolare jamare nde fay so on jangini million yimɓele ɗum nafata fay
kala ko jiɗɗon famitade pawɗe fay dow bemel amen Facebook na Twitter ɗo studio tamani Batu Djoujoure fedde arana Union Africaine darani noon kabaru internet fuɗɗi keñe Bamako ɗo padamo ministre o du wadde hono moɓodi ɓe ka kaldan dow no haybirte fawarde e no haɓirte ko waɗana e ley internet kanko Mariko Hassan Simpara tindinowo le ministére kabaruji ande kese e wonko haali haaldi e Fatumata Togola keɗoɗenno ko Mamadou Sama Seku faccitani en
runde afrique nde huncani hoore jogolal internet e ndenagu majjum ndenno yo batu fedde hertande yimɓele kumaniɓe kabaru muɗum sifaji ɗiɗi goni ley batu o hande e janggo yo tottodira hakkillaji hakkunde dunka e ande ɓe batu ministre en ɗum gaɗan bangal yamirde kala ko heɓa ko kamaru ɗum fedde runde afrique nde kay landini tongade kanɗo hollede dow nde tongade woni ko kamɓe dunka e ande ɓe jewtata dow muɗum salla eɓe kawra dow gotum fay goto dulla kabaru internet wakkati joni o ndenno ana hani ande no ɗum wurri sala jogolal muɗum ana huncene hoore saabi kabaru muɗum heeji adunaro ndu foof anden ko gatte bangal jogolal internet e ndenago muɗum anden ndun ko kanɗen dawrude sala yimɓele men ɓe ana ndeno
awoka embe duni sagantobe kanko Mohamed Yusuf Bacili lollido Rashbas on be ngadi batu yeso yottinobe kabareji fa be andina dabareji billidi gondududu e torude mabbe caganto o e wi awoka embe ko on ko be darti ko e wonde hono hayba mu e sariya o an heddi e torude Rashbas kanko maître Malik Ibrahim wonko haaldi e Mohamed Samaseku kero dembe.
Donc nous sommes venus expliquer à la presse.
Ndenno mi ngari hande martinde kumpa ndedobe kabaruji onono sariya yamiri minni min jottike kanko jizo min darni bedun yo immena dido sariyaaji sabi bi njarata fe e nugal sariyaaji leedi malindi bangi goddudun e di njedda sariyaaji ndedobe kabaruji be kanko jizo jabi ko min bi ko o immini sariyaaji di ka bangi goddudun o wartiri goddi sona sariyawul kado client am o yaade nokkuji goddi kedid e fu ngartirama o wartiri sariyaaji didi pawidi do kabaru needi ndenno dun turdi mi fasanne dun mi forati modon non wonande ndima ko meden yo hello modon non wonande lingal sariyaaji leedi malindi ana hani dun torra kala teddinobe nugal sariyaaji leedi malindi yo sifa lindi yari tiagal bangal sariyaaji di yo sifa kala jukkoje ko kango kija lam o fawi non ngartirama so wana ko hada yaade nokkuji godde ko
sauf la restriction sur l'astreinte territoriale.
Hono commissaire akati nangi kenya yimbe barkano e nguyka dabaji e wi commissaire Mohamed Solo jakite bedo sikitabe wadde nguyka choggi on ko lato gay jeego fawarde bari chapande joyi li badangal judde layende di dabaji nanno di bandeji ka kolitibe cotti dabaji di ko yata fa million goto e ujinaji chapande jeedi ujinaji chapande jeegon sefa le dehan jala koro jinde nanno e wi police en beedu be tawdama hono malfo pamaru dun pistolet balebe kanju e jabe mudu fu kerdan ko Mohamed Solo jakite kanko commissaire police kati o wonko haldi le facitango Mamadou Samaseku.
C'est suite à des déclarations de vol d'animaux.
Tiagal wulitango bangal nguika dabaji woni ko kanko procureur o wadi horgol ndanno mi halfin talkidi yimbeele amen ko mandi be kabaru mudum e le imadraaji mabbe di woni ko be kebi kabaru yimbeele gonbe le badale posu farada der katitun doni don bi jahani be do yimbeele bi tawrube malfe e jabe de landi fay mabbe der commissariat woni ko be anditi kala ko be hayfira e kuliti wido be gujji nay jeegom e bari debbe sappo di min jeeyoy fa jala koroji million goto e ujunaji chapande jeegom be jeeyiridi wakkat jun o kambe kitabe ngatama e juude sariya to katitun
conduit au tribunal de grande instance de Kati.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sengarti e kabaruji region ngaji meden ke men faam tan piide balo hakkunde dehaale diire le region Tumbutu timmi kenya be dehaande al galima be kanyu e be hamdalay be piidi timmode kenya be abdul galima be de kawi kebi badu goto fedde darani ne goddo haro caldi sukaabe andini yo fa dewrintinal warta hono ballondiral e leedi an kaku du heba dole heedi sukaabe saabe de do yewtere hinnade yurmade yimbe be kewa dole ana heddi e wonde le gallure duwanse de ONG Islamic Relief hokki kenya yimbe temede jeego e chapantatom be kewa dole tew yo dum golleji nedda ko fewde e julde layende le julde layende hono kasaraji lawol ngadi barmube sappo e jetton fawarde e maydo goto le gallure kulikoronde yo adadu woni mo pompier 1 ton andini kasaraji hikadi ka pota e di rawane di fawarde e di julde korkadi padmeden certude le micitinde on tan hono sembe kabaruji meden de horaji barkan hokki tajoral nyande talatar de dole torrobe buytike dunke ande bangal denagu ka ana nakini e kado hala e wi mabbe dun denagu nyibaade fa hande honjotobe yogabe ka kolliti habgol e torra latata ko se jamaje de fu jamirali do gotol fa holare warta wuybe dabaji kati kalama e golle nenno commissaire kati o mobi wujjunobe gay jeegom e bari chapande joy le fewndogo julde de Mohamed Yusuf Bacili lollido Rashbas o an heddi e hawjunde sariya avoka e makko be ka ko be darti ko e tawede de hawjunde sariya an heddi e wonde yo di gonno kabaruji di men jogani beete hande bismillah modon kedde heedade yewtere ma ana yeso yen tawde jango